Ay. Nina mithali ama rapo wa mtaani. Ata ukipanda beni kaka haba mkuwa mgali. Ay, tupa subliminals juwa migro kiplani. Hadi ni get it physical ni wonyeshe uzani. Ay, nikona slipper ya kuonyesha nani mzazi. Ay, sitaki fala, ay, sinaga za ulami. Ay, nikona indie bro, psycho feeling though. Si kama rapa wakuda wamege biblical.
Drippin' the pup, ayy, ayy. I told her, flowin' garlic, ayy. Sippin' the sonic, na bonga mbae. Nasita fadali, ayy. Drippin' the pup, ayy. Jini kwa maji, ayy. I'm drippin' the pup, ayy, ayy. I told her, flowin' garlic, ayy. Sippin' the sonic, na bonga mbae.
Mnanchanganya venye mayangi zonjipena kwa mambanga. Atikish murder ndo kueleji mbuda kwa niyo inifala. Siwetoka danda, hani mapazi no mana menstruals mepanda. Hadi mayangi no naropoko ati vile sima fala. Utedandi aje wave ya tsunami bana. Ati sasa wana fucks na boys wa jiji bana. Propaganda na ma stories za kutumiana. Na the hardest wa migoni vuta buji bana. Shikitash, shikitash. Wa ex mo when I know I'm a big boy. Ay. Shut your mouth kwa darasa. I know kwa Dubai jua so your Instagram. Na ulikuwa na kashwata kamechapa na kuchapa. But the smile you had told different blow. Lukuwa umeka wata modo ama siwezi roll. I'm a clown man. I'm a youngins wanna get my feelings bro. Yeah.
Sipping the sun, dripping the pup, ay, ay. I told her, flowing garlic, ay. Sipping the sun, na bongo mbae. Na sito fadhali, ay. Dripping the pup, ay. I'm drippin' the pub, ayy, ayy. I told her, flowin' garlic, ayy. Sippin' the sun, na bonga mbae.